surprise music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwete, ajana dumu la maji na sije kakumwagia. Anaka picha kako nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday,
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sinyogi pombe leo talewa, ni wape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, mulu kukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba maulana. Nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.
Nitaka post.